Yes!
On deck, exclusive from Afrofy.
I had to share my story though. It's just part of it, part of my story. Yeah, me, Danny Johnny C, Captain Oro Cizo.
You're killing me.
Chino chaka zina yanga mwizi wa bwino bwino. 2009 na kumanya slap D. Palezi menzi freestyle ine na maji. Tachinja na mabaz back to back na bagai. Slap batotela, halivela mushe. Ile kuona so na fakamo na chimwela. Halichaya approach tachinja na manamba. Anatinifu na bantu baso bali na hanga. Same day, tagwira breakpoint. Halichaya invite, taenda breakpoint. Back to back, mafeva yambo bwela nambo chiringa na crew apo tupi ambo diela. 2010 first single ya choka banati kachokela kutika mtu kokosa kokosa kosa. Tour after tour weze kutauta na bapango nkara shua apo nishi sini sala na pama chat. Hine na BJ became best friends tika punda tuambe po ninchi tange namo. Hit makers we brought koko liko nikuti kweni karibu fika popa Z. Show after show tinaiba na na bet. PJ atisia bena benzo lila bati mukati wako nduela. Bantu bwetu bwetu Johnny C this apa Johnny C anasila. I had to laugh and mourn my friend. Fat Jam Records apa inanisa ina. Sunga mvele chevo kuati apa inaina. Mahiti mungale mopenda. Maficha mungale mopenda. Baby Bay ali proud of me. Honey who's a baby J, I love your destiny. Signing off, Captain Johnny C.
The most of it on deck.
You're killing it.
Now it's on deck. Exclusive from Afrofy.com.